ngembezi ngithilesi mumina izosishinja kodwa le mpumelelo sizoyiwina sizoyiwina sizoyiwina
Guys.